maze banga dene kitwala kana kati bitusi aluna kumulindwa abalubinda binda tuli tunla tutyakuru aluna kurafinga lukidi dalanga batu tade mukanisa wetuli batugatibwa Asimaliri basanyusa wendi banga ndinawe Muru abantu bewafe nabe wamwe bakungale Obuseko bwangolo obutye nesanyu lyange liberinji Muru esonda yekulu ndibanji lengete Olo esonda yekulu ndibanji lengete Yone yange bali beyo abatude abakone mikwano abesomba baje barabenze nawe ababiri abakore ndagano batusumulula champagne ngabenywera mazimaliri basanyusa wendi banga ndinawe Uru abantu be wafe na be wamwe bakungale obuse obwangolo obutye nesanyu lyange liberiki Uru esonda yekulu ndibanji lengete Uru esonda yekulu ndibanji lengete Gomba lwa senti Sikuwa gala lwa bintu Njagara chimujori Kutulamu Naba kwe gomba banji Na ekari unabalike Kati nsavo kwa gala kukupe China maranga Ambaliri basa nyusa Wendi banga andinawe Uru abantu be wafe na be wamwe bakungane obuseko bwangolo obutye nesanyu lyange liberinji Olo esonda yekulu ndibanji lengete Olo esonda yekulu ndibanji lengete Kwasengaro yange kujinani kempeta ororuli bera lunakulwa dembe mula mubwange nawe ngatukirizo kubera wamu kukakasinti siri kwabulira ndaire mu maso gabaule ndisiri kulika mazimaliri basanyusa wendi banga ndinawe Uru abantu be wafe na be wamwe bakungane obuseko bwangolo obutye nesanyu lyange liberinji Uru esonda yekulu ndibanji lengete Uru esonda yekulu ndibanji lengete yade yeyo mutonzi ye katonda nunga mie ankwatire kombe mfumbo mponege ye nanange chembansaborwe mirembe tinkutware kano kenkuwaddo weyamo kiriza mazimaliri basanyusa wendi banga ndinawe ulu abantu be wafe na be wamwe bakungale obuseko bangolo buje nesanyu lyange liberinji olwensonda ekulu ndibanjirengedde olwo ensonda ekulu ndibanjirengedde gomba lwa sente sikwagala lwa bintu njagala kimu kyoli kutulamu n'abakwegomba bangi naye kali bonnabaleke kati nsaba okwagala kw'okumpe kinamalanga mazima liri basanyusa wendibanga ndinawe olu abantu be waffe n'abe wamwe bakuŋŋaale obuseko bwange olw'obutye n'essanyu lyange libe lingi olw'ensonda yekkulu ndibanjirengeddeolwensemberera olw'ensonda yekkulu ndibanjirengeddeolwensemberera olw'ensonda yekkulu asisigaza kantu ebyange byonna bibyo ambala olisemberera okkiriza enkutwasisigaza kantu we byonna obitwala ndibeera ensonda yeggulu nga njirabidde ddala ddala